You are the way for me to follow, me to follow. You are the light for me to shine on. You are the light for me to be alive, me to be alive. You are my God, there is no other one. No.
I call you Abba, Yani Baba. Kwama, na pole mewa, na dhaza dunia. Unanipa nguvu, ya kuendele. Unanishindia vita, nisio pigana. Menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda. Adui wanaipika, awana la kufanya. Mana nimelindwa, na nguvu ile liyo kubwa.
Kumtumaini ya zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe chua iwe mbuwa miniko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe. You are the way for me to follow, me to follow. You are the light for me to shine on.
Sina mashaka, I'm not afraid of situations, circumstances. You're gonna fix them, I know for sure. Najua hakika, maji mengi yanizamishi. Moto mkali auniteketeze, nitainuka tu. Unanishindia vita, nisiyopigana. Menifanya mshindi, tena zaidi ya kushinda. Adui wanaipika, hawana la kufanya. Mana nimelindwa na nguvu ile liyo kubwa.
Sina wa kumtumaini ya zaidi ya wewe. Siri yangu na nguvu zangu ni wewe. Iwe chua iwe mbuwa miniko na wewe. Mana kesho yangu iko salama na wewe. You are the one.